Barkani, Barkani, Sabana. Hii jamaa bana dala, hii bana jamaa anaita Ferris bana.
Magic's anger on the beat.
Lani siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem mwana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mau. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera gefau. Opa upa
bakawa.
Ai pa upa
bakawa.
Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeu sosimame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Nikimbitwa sikingale masiva najitambua kwa ordinary kiumbanga makushota mamboko nakangoko nakasesa kama koko ndiaje nitape wa makale suu najua mina taka tukinare ni wawasha ina mtakubale take ndena anawasha tukingale na daibong e-form nisha sare
leni siku na nide ya kutwek badala tu unasema tu jau nasifu dem mwana najua kutwek akitwek boy shell ana mbao rauka juu custom za kachak ni kuperi baka kama gera gefau upa upa
bakawa
ai pa upa
bakawa
ai ama dem wasimame ama wainame
ah we wainame
ama ngeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
piga flash na kuna vile nitangaza shash buda basi na kuna vile nasaka bash sauta catch na kuna vile nasaka cash nina shaba na kuna vile napina gono adai paka onda vile nangua usoko super flat na dhuga tuachie ngongo nina njugu dula ndula kwa manyodo ni undugu my ex unatema ngono pesa tas chere usingizi wa pono mboko fast mroro sienda taka pono
leni siku na nide ya kutwek badala tu unasema tu jau nasifu dem mwana najua kutwek akitwek boy shell ana mbao rauka juu custom za kachak ni kuperi baka kama gera gefau upa upa
bakawa
ai pa upa
bakawa
ai ama dem wasimame ama wainame
ah we wainame
ama ngeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
ah wainame
basi wainame
nimekupangia hadi chee ukilandi utachezea gia mi upenda ile feeling kiwa menikalia no kistadi vile we uwa unatulia waithera wemaga gata gate kado genaga wegwa kwa ogethabia toido gakeno kigwa robo weyo heterezo okainia wezere ginyo kamia thade 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 any thade oh
leni siku na nide ya kutwek badala tu unasema tu jau nasifu dem mwana najua kutwek akitwek boy shell ana mbao rauka juu custom za kachak ni kuperi baka kama gera gefau upa upa
bakawa
ai pa upa
bakawa
ai ama dem wasimame ama wainame
ah we wainame
ama ngeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame.